utapata rafiki wa kweli, namtegemea huyu Yesu, rafiki wa kweli hana.
Bless you. Hey. Amen. Thank you guys. God bless you.